Roman brand again. Oh na 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 na. Lucy tunula nembala omukwano genyina joli olumusuka ono olumune binemerera nekyensaba omukwano tonekerera obuzito bungi mukifuba situdde njabika mukwano kwatirako bambi tonekerera bambi masiti nyambako tonekerera kwatirako mukwano akasawo kalabo kamenya nyambako mulungi akasawo k'omukwano kanzita kwatirako mukwano akasawo kalabo kamenya nyambako mulungi akasawo k'omukwano ono ku bulungi we zeyanyakira ng'etabaze mpya ng'enyuma ey'okumakya esikini zechechinetera to worry so much kati nyamba mukwano tonekerera uno mukwano mujigunja kumenya kwatirako mukwano akasawo kalabo kamenya nyambako mulungi akasawo k'omukwano kanzita kwatirako mukwano akasawo kalabo kamenya nyambako mulungi akasawo k'omukwano kanzita kwata tontanze mutanze ngude omukwano toneko kugwa mutinye yonjayo yewabe mitima egimenyese ebigera sibijja kunsala nyamba bibi nyamba mukwano toneka kugwa kuno mukwano mungi kujja kumenya sasira mukwano tonekerera kwatirako mukwano akasawo kalabo kamenya nyambako mulungi akasawo k'omukwano kanzita kwatirako mukwano akasawo kalabo kamenya nyambako mulungi akasawo k'omukwano kanzita